kodi fwa jana kulimbika zomanda chinthu
ndi ndani amene unamuona kumala uno kwalemera chifukwa cha music sizingakuthandizeni lizo iweyo agogo wako nonse kwanu muzafa mphawi wafu kuyera kosa kukhala kugalo iwe malipiro ako amwezi uno tadula wamva lero suwe lukaso
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Already know.
Tricky beats.
This life, keep pushing on. Your life, your choices. Saku kondwa kukoke lambuyo. This one, blessings, blessings, they overflow. And Zazi come my end.
ZambiaMusicHits.com.